boti si boti wanopenda muziki wanopiga saluti
wapi wa bongo
pesa kidongo sijasikia
Chotis paka naito fani
Wadini beba, wapu
kibampani
Laki kobla,
nama kundi kundi flani
So sionge,
wazowe nangu sowe nyonge
Nisinguwa,
wana kuchetashi ya mikombe
Bange,
kichwani kokombe
Kita jingeli,
welcome to gonge
Kama una piskari, na mchuchu mkari
Eti anasimkari,
ya kwako yo
Kila kama una dilikari,
una mchongo mkari
Nataka shokari,
sipo bro
No matter what, no matter what
Wabongo tunaishi kibisha ni no matter what No matter what, no matter what Wasije kujikombe na sisi no matter
Jibu wana baki nona kajini
Sio flow, sio do, sio showman
Sio for now, tumebaki two man
We are two man
That's so fun
Ukiji mix na kupa uchole
Lakini
tia doa na kutia dole
Boy King toke ya tandale
Na roundi hii kichupa kwa fole
Wewe,
wanakuja kwa pupa miso fari
Kitakacho wakuta titi chari
Vi, vi, vina vikari
Mina wanangu tumetoka mbali
So sionge,
masa wanangu so wanyonge
Nisinguwa,
wana kuchezeshi ya mikombe
Bange,
alafu kichwani kokombe
Kita jingeli,
welcome to bonge
Rastafari ya ni from me damn empire
Asa najitaji Rasta kata una dread ndugu yangu
Rasta imani, so kuwa na dread kichwani Embo achia mdundo tondoke hapo
Na uvi bibla
Ya Wabongo
Shemdo asela sijasikia
Wabongo
Babadula sijasikia
Wabongo
Mamu na fei makareti
Wabongo
Oya, tuimbe tena
Wabongo
Nyoma chiba sijasikia
Wabongo
Mwanangu usenge sijasikia
Wabongo
Benteke sijasikia
Wabongo
Tatu mbili masara Wabongo hata msera Man CBT Wabongo
Baba Iki
Wabongo
Hey mane
Lewis mwanangu wewe Aujaipenda yo Nyumba ndi mwako Yase wabongo
Download kupitia bizozame supply.com